na dlalinga ye azanga puli ntizo yake kubu yokhala kabhlungu kwa yuyo banencinga zofuna nayo zibulala imagine lo mntana ukhule ngamazi utatake nomamake ucimfa babakhulisayo chinga bazali bakhe kanti lo mntana usakhula kahle akanayo lo ngqondo futhi ugcwele uthando esken uyapasa yonke into yakhe iyaphumelela andazi nokuba lo mntana ziblessing abazali bakhe could be proud of her indlela akhula ngaye naye akhuliswa ngayo abantu bamphethe kahle kwaye soloko elale ncumile ephethini one day it's one day ngoku umntana ukhulile uxelelwa istori esigradweni bayazama ukumxelela inyani but kokwabo uyayifihlelwa inyani not because of bengamthandi qha bayamprotekta bayayazi ukuba wayifound outa inyani uzophela eluza nditsho focus esikela so khanikhe ncedeni nani nithanduwoya iindaba zenu niyeke iindaba zakulendlu kuba ningaba bantu babangela kube khona ingxabano I don't like it I wanna say this again I don't like it umntana ukhula kahle ngoku nina nifuna umdisturba oyini bantu bokuhlala ndandicela khanimelene ekuqaleni hofas ibambe napho masimbukeni simbukeleni kwaye singamsi enyweleni kuba uyotshona kungabikho nelakusayiva kuba ezi zikhoyo zizingcoli emhlabeni masiqapheleni I wanna say this again stop doing what is not good for her stop forcing her to death please